Tazi imbasi fa Mana humo unawepo wako Nitainu wa macho Nitazame neema yako Nitazi imbasi Come on, everybody. Nita inua. Nita zame. Nita zimasifa. Mana humo. Nita inua macho.
Yeah.
Nita zame.
Yeah. silhouette Yep, one Wasn't you a Nyakati Wasn't you a Saiti yeah. Wasn't you a Nyakati yeah. Wasn't you a Saiti
Nisikie kanisa wakimba,
sai kwani ni chama.